kila yaondoa maumivu. Peni kila yaondoa maumivu. Peni kila, peni kila, peni kila, peni kila. Peni kila, peni kila, ndio dawa. Nimetambua peni kila ni Bwana Yesu. 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 Maisha ni yeye.
Yeah.
penikila ni Bwana Yesu. Nimetambua penikila ni Bwana Yesu. Nimetambua penikila ni Bwana Yesu. Maisha ni ye. Otadawa, 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 otadawa.